You don't have the guts to be what you want to be.
Again. Wasted gang, man.
We Global Music.
Hakushika masharti, na sahi kuna venye anashikwa mashati, na walio die sita waifika 30, niko high na warushia kidole cha kati. Hakushika masharti, na sahi kuna venye anashikwa mashati, na walio die sita waifika 30, niko high na warushia kidole cha kati. Yule nsaba ndio na rap, kila superhero anaita jingi cap. How could land hand in a BD Joe step? Ngoma iko streaming na bado na mix step. Yeah.
Again. Ushajua kidole ngani, sa uneze ikalia. Taji yangu ni bondia na jaibe babandia. Kana kienye cheni videvo na kungaria. Unadhani dema na kupenda jalili atakuzalia. Hamka jicha, na shindwa mbona mastude wa meamsha maticha. Ubongi guwa pio konvo na imaliza na stika. Simacho ni zangu, wacha ni jione nimefika. Pia we utaadapt, tupunguze kasirika. I'm here to stay na advice, mget comfortable. Uno nimeyeka kwa mapi pate respect and all. Sindo tunatajirisha kampuni ya ethanol. Na mabiste madedo wa meshindwa kulive me. Kukosa ganji ndo kwa maimeina lam. Kabla ni kulete nje na ngali yanga beina ram. Nililewa na gidheri sabi ya meina ngam. Sani kilipisha kolabu alafa bagina jam. By now na jona rep 111 sindio na imepatana na 7. Labda watu kimbia juu ya kukesha. Sisi ndo uwa nkianga chajio. Niko madri ek ndo ni separate no vio. I'm that guy na jua sitajata kukonfirm kwako. Kuna wasupa ni uteka wengine na kuisha vako. Kukiwa na noma mindo wa kwanza kukav knuckles. Na kufix sura inabaki ni kauli
sample. Hakushika masharti, na sahi kuna venye anashikwa mashati. Na walio die sita waifika 30, niko high na warushia kidole cha kati. Hakushika masharti, na sahi kuna venye anashikwa mashati. Na walio die sita waifika 30, niko high na warushia kidole cha kati.
Yule nsaba ndio na rap, kila superhero anaita jingi cap. How could land hand in a BD Joe step? Ngoma iko streaming na bado na mix step. Yeah.
Okay. From boy wa mamita to boy wa mamita. Kadem si mama sita, sina haja ya kumita. Chizi, sifanyi kanibaidha. Busy, sija kosanga kubeba mabitha. Mlevi wa kawa, niko majisa ya wera. Mlevi wa kawa, vitu real. I wanna try kumok haya. Na green amja kampine. Jupia misquizi na penda mok haya. Addicted na twins, kuna kitu walini pair. Na ni rare, kunipata na dema kuna tabia za ni rare. Kwa rap class, natumikanga kama King's Kim. Na dine na wafalme, karibu kwa ma King's team. Sitaji self esteem, jeshia mtu moja isi my self esteem. Nimetokia na NRG, so my fans more T. Kiburi from nikiwa mdogo, sijaiba vitu ndogo ndogo kwa ploti. Shortest nigga at the wrong place, short nigga with a long face. Tangu nigutuke I sold less, squeeze niko kwa soko vi sold less. Atuchukui less than so, at least tulete uso less. Life sura ngumu, filter zangu zote ni zangwai. Nashinda mavitu, squeeze naogopa kupoteza uhai. Kutoka kwa machobo, hadi now we global. Kote na co-delivered saa 10 kasorobo.
You need people like me so you can point your fucking finger.
Hakushika masharti, na sahi kuna venye anashikwa mashati. Na walio die sita waifika 30, niko high na warushia kidole cha kati.
Yule nsaba ndio na rep, kila superhero anaita jingi cap. How could land hand in a BD Joe step? Ngoma iko streaming na bado na mix step. Yeah.